the music. Dinase Nanara Dona. Nataka nikueleze sifa zako. Umenika mama, umenika. Nataka nieleze siye zangu. Umenija mama, umenija. Nisipo kula
I feel so bad.
Na ulivo shona.
You kill somebody.
Baby, baby, oh my god.
You drive me crazy.
Sweetie, sweetie, I'm so high.
Bas. Punguza ubizi.
Nile nawe, nilale nawe. Nicheze nawe, nikeshe nawe. Nizae nawe, nile nawe. Nikuze nawe, mpaka milele. I'm waiting for you, baby. I'm waiting for you, sweetie. I'm waiting for you, baby.
Waiting, 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 waiting.
I'm waiting for you, sweetie.
Waiting, 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 waiting.
This is serious love. Believe we serious love. Wabaya when you weep. Wabaya wenye wii.
Sio gogo jikunje korosho tamne dodo. Nikushike huku na huku nivune urojo. Kila picha kali kwani wewe ni moja. Ongeza nyodo ukoshia meseji zao inbogo. Nataka kurudisha chini mhogo. Na watoto swanane na mimi hata robo. Kila kitu warisi kwako. Wakiki usisito fundishe mapishi yako. Mea na kusubiri mwanga wajua. Na kutegemea ukizingua swezi kukua. Utaka upendo wako sinejime. Shamumbia mama nimepata mama mwingine.
Nile nawe, nilale nawe. Nicheze nawe, nikeshe nawe. Nizae nawe, nile nawe. Nikuze nawe, mpaka milele.
I'm waiting for you, baby.
Waiting, 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 waiting.
I'm waiting for you, sweetie.
Waiting, 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 waiting.
I'm waiting for you, baby.
Waiting, 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 waiting.
I'm waiting for you, sweetie.
Waiting, 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 waiting.
I'm waiting for you, sweetie.
I'm waiting for you,
sweetie.
I'm waiting for you, sweetie.
I'm waiting for you, sweetie.
I'm waiting for you, sweetie.